Ngibona manje anankinga mina ukuthi abantu bacabangani ngami. Phela ngiyona imali, angeke ngithande ibona bonke abantu. Yabona kulo nyaka lo ngizamile ukuyibamba kodwa kulunganga. Yabo kulo nyaka ozoqala angeke ngaphela amandla ngizozama futhi. I'll start over, start over, start over. 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 No, sometimes I go easy. Feel angathi ngisehluleki. Nezithatha mijabule ngoba ihlala zingehlulela. Kodwa ngeke ngaphela amandla ngoba ngiyazi umdala uzongeseka. Lozahara wakhala kwalunga akazange alilahle ithembu. Wathi pendula namuzongiphendula. I know mina nkosi yami. Yabona manje anankinga mina ukuthi abantu bacabangani ngami. Phela ngiyona imali, angeke ngithande ibona bonke abantu. Yabona kulo nyaka lo ngizamile ukuyibamba kodwa kulunganga. Yabo kulo nyaka ozoqala angeke ngaphela amandla ngizozama futhi. I'll start over, start over, start over. I'll start over, start over, start over. I'll start over, start over. Start over, start over, start over. I know it's not over until umdaleti kuphelile ngami. Oh no, angahluleki. I know now they be praying for. No, it's not over. I'm never gonna fall umdala uzongeseka. I'll start over. Lo nyaka ozoqala soze ngahluleka. I'll start over, start over, start over. I'll start over, start over, start over. I'll start over, start over, start over. I'll start over.